Fu mwaka sina ex, sina noma, niko best, nimechoma, nimeoga, pamba na piga safi, nyama na kula taki. Niko on, niko form, niko job, niko show, niko home, niko down, na kuwan, na kolon. I'm a bomb, I'm a storm, I go on for so long. Motherfucker can't injure me, yeah, yeah, yeah. Chupa kwa chupa, vunja mifupa.
Aloniya chale wanajuta.
Yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.
Tunajirusha usiku.
Oh, chupa kwa chupa, vunja mifupa. Leo sina pupa.
My gosh, mitungi ya shisha na nipa mosh. Mwona kama vinyo aje vitosh. Kumbuka konde kaja na posh, yeah. My gosh, mitungi ya shisha na nipa mosh. Mwona kama vinyo aje vitosh. Kumbuka konde kaja na posh. Sema unataka nini sasa? Nairobi o Mombasa, bad boy konde na irombosa. Sinaga show za robosa. Unataka nini sasa? Nairobi o Mombasa, bad boy konde na irombosa. Sinaga show za robosa. Chupa kwa chupa, miuro kafari pupa.
Aloniya chale wanajuta.
Chupa kwa chupa, ukita.
Chupa, unja mifupa.
Wewe,
yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.